Inapoingia, 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 inapoingia. Kwanza tamu inapoingia, peku peku inavyoingia, najikutaka imezama, navyozipeleka sia. Kwako sinaga ujanja, nacheza na wewe banga. Baila bamba,
baila,
baila bamba. Anatishia tishia na skaranga, nikiwa naye tunaenda sambamba, ananisifa tamu anailamba. Oh, sijisomi, bado napenda sikomi, paka napata kichomi, asubuhi na jioni. Kwako sinaga ujanja, nacheza na wewe vanga. Baila bamba,
baila,
baila bamba,
baila
bamba. Baby, yani unanikosha, penzi tamu hadharani naropoka. Unioshe kama nikichafuka, iyo kote kama nikidondosha, yani inama inuka, kichura naruka, yanayo nikuka.